Karenze umunwa karushi hamagara karenze phone karushi sobanura yayobye iyo message yayobye mbabarira nsanzwe nari mise kigoroye riko kukubwira uko sinabibasha mwandikiraga bahora bansaza na nabiyama bakanga kunyumva ubwo butumwa nabuhaga ntuza wanesha kumutwe ngutekereza ndibeshya ndakanda uba buraje muruko mbugarura yewe oya ntibwari ubwawe umva
Bosi, umugore warakwica, genda, subirayo.
Uw'intege zitungura amashyushyu, uw'itotori titiza abarembyi, nkubabaje umutima nama wabimbaza, mesaje n'ukuri yayobye. Kubikwemeza byo birangora, ntago nzi icyo nakora ngo ucururuke, icyo akora nsezeye gukora kora, kumbabarira. Telefone nayijugunya mu manga aho kumanga manga wanyanze kubera ubutumwa oya ntibwari ubwawe umva
Yego beat
ibintu ngiye kukubwira mbabaje nuko ko birenze kwemera
ngo